batake Paul fade Galasinabe. Galasinabe simore go. Komin Paul, nelado mo yimbe nelani, mbadani nelado. Mo Yesu Almasihu e Allah Baba gurtindudum e hakkunde maybe mbadi nelado windi odo batake. Min e bandirabe wondube ambe fof amin binda on onon dente gongdinbe diwan Galaside. Yo bamen Allah e jomirado Yesu Almasihu ndoku on moƴere e deejere. Almasihu o rokkiri hore mum ngam bakatuji men, ngam hakkide en e o jamanu bondo, yowitade e sago Allah men, Baba men mo teddungal wodani ha bada o. Amini. No njawirdon woppude noddirdon moƴere Almasihu o, kabbidon e kabaru moƴo goddo ni ina haawimi. Wonani kabaru moƴo goddo ina wodi, ko won jiboɓe on yidbe baklude kabaru Almasihu moƴo. Kono kala kabruɗon kabaru moƴo lurodirɗo e mumin kabri on o, yo huɗe hayso tawi ko goto e amen walla ko malaika ummiɗo dow asaman. Min kaalino ɗum te mboɗoni refto kadi. Kala kabruɗon kabaru moƴo lurodirɗo e mumin kabri on o, yo huɗe. Wadde jiilotomi ko teddungal yimɓe walla ko teddungal Allah? Mbele jiilotomi ko welde yimɓe? So mi welno yimɓe ha joni mi wonata no maccuɗo Almasihu o. Bandiraɓe, jinmi ko gandon kabaru moƴƴo momin kabri o no iwani e neɗɗo, gati min e hooram wona neɗɗo rokkimimo, wona neɗɗo janguinimimo, ko Yesu Almasihu feññinanimo. Gati on nani no gorunomi adan e nder diine yahude en he, no leptirannomi dental Allah ngal doolam fof no potiri, e no ettortonomi firtude ngal ni. Mboɗo ɓamtotono e nder diine yahude en he, ko min danno heewɓe e yontidiɓam ɓe ndendumi leñol, sababude katantagal ɓurtugal ngal joganinomi aadaji taniraɓam ɗi. Kono nde cuɓinoɗomi gila e reedu nenam, noddirnoɗimi moƴƴere mum wela feññinde ɓiyumo e am beele mboɗo habra ɗum ɓe gona yahude en ɓe, mi doganani waynade tewi ƴiƴam. Mi yahani Yerusalem to adiɓe mi wonde nelaɓe ɓene kayi, paami ko Arabi gartumi kadi Damas. Ko duuɓi tati caggal mum jami Yerusalem mbele mboɗo endodira e Sefas te gonmi galle makko ko balɗe sappo e joyyi. Mi yiyani hay nelaɗo goɗɗo so wona yaaguba minum jomiraɗo o. Ko kalanami on ko Allah ceenumi wona fenande. Caggal ɗum paami diwan Siri e diwan Silisi. E on saaha denti diwan yude kaɓɓodirɗe e Almasihu ɗe meeɗano taw yiide yeesam. Ɓe nanno tan ko ene wiye leftatnoɗo ɓe nden o nana habra joni lawol ngol yinno firtude ngol, aɓe mawninanno hen Allah. Galasinaɓe simore ɗiɗi. Ko duuɓi sappo e nayyi caggal ɗum ŋabbitmi Yerusalem, min e Barnabas nawrimi Tit. Jami toon ko caggal peñɗi. Min e ɓurɓe lollude ɓe min denti minen tan paamnuɓiɓe kabaru moƴƴo mo jeynanmi e nder ɓe gona yahude en ɓe, beele ko doganmi gila nden ha joni ko ina wasa wonde gorjowel. Kono hay Tit jaadiɗamo kañum fof e wonde Grek wawnaka ɓorninede. Kono won bandiraɓe fenoɓe ɓuuriɓe dental ngal cori e mum gam ñukkidade ndimagu ko keɓirɗen Yesu Almasihu ngu e dow anniya nannude en e maccugagu. Min dokkaniɓe mosel hay saaha goto beela min ndenan on gongagu kabaru moƴƴo o. Ko fati noon e ɓurɓe lollude ɓe noɓe nangirano nden ni ina famɗanimi nafoore. Allah jinganta hay goto ɓen ɓeydani e dongalam hay hunde. Ko serindi ɗum ni nden ɓe jii desdirami kabaru moƴƴo o faade solimaji ɗi, kono Pierre resdiranomo faade e ɓorniɓeɓe ni. Gati ko nelɗo Pierre e ɓorniɓe o nelimi eɓe gona yahude en ɓe. Kadi nden yaguba Sefas e Yuhanna lollirɓe jaale ɓe keptini moƴƴere nde mbaɗanami nde, totti min juuɗe ñaame min e Barnabas gam tabitinde puɓodiral amen. Minen min payato ɓe gona yahude en, kamɓe ɓe payato ɓorniɓe ɓe. Ɓe ñaagui min tan ko yomin ciftor miskineɓe ɓe, keñimi mbaɗmi ɗum. Kono nde Sefas ari Antiyok mi feli ɗum e hakkude yimɓe, saabu mo felnino. Gati omo ñamdatno eɓe gona yahude en ɓe ha garal nelaɓe yaguba ɓe. Kono nde ɓe gari o rosti o woɗɗiɓe, saabu o suusano wonanɓe ɓornugal ɓe. Yahude en woɗɓe ɓene dostodi e makko ha nawori Barnabas e nafugagu mumen he. Nden mi yi gurdam mabɓe yerodirani e gonga kabaru moƴƴo o bi momi kanko Cephas e Yesu yimbe fof so tawi an yahudo a woppi ngurdam yahudo en a wurdi no mo wona yahudani holino mbawnirta be gona yahudo en be wontude yahudo en minen ko min yahudo en gendi min gona bakkudinobe no be gona yahudo en beni denne dey amin gandi neddo nangirtaake pewdo sababu de dewal sariya o nangirte pewdo ko holare mum e Yesu Almasihu minen ne min gongdiniri Yesu Almasihu ko mbele amin nangire fewbe holare amen e makko tawa wona dewal sari o sabu hay goto nangirta ko pewdo dewal sari o kono sinno do min jiloto Allah nangire min fewbe kabbundiral amen e Almasihu do tawa noma minen ne ko min bakkudinobe den mbele Almasihu o ko carowo bakkat muk ngari so mi wi modo dartina ko pirtunomi mi tengtini ko mi gofowo mine horam to bangi sari o ko mi maydo sababu de sari o mbele modo wurana Allah ko mi pengdado e Almasihu o hankadi wona min wuri ko Almasihu o wure am ngurdam dam jogi mi joni e odo aduna dam ngurat mi dam ko e der holare bi Allah jiddomi dokirdo hore mum gam amo mi duñata mojere Allah de ngati so tawi pewal hebirte ko sari o Almasihu o mayani mere galasinabe simore tati e hey mon galasinabe fuibe holi dabrudon onon be Yesu Almasihu pengado o sifa e Jesu men halapti be ko geldo gedel tan jinmi pamnon mi kebirdon ruwo ko dewal mon sari o wala ko gongdindon mon kabaru mojo mbele ko ni puyirdon cagande puddordon ruwo mbele jogordon joni ko jofnirde dole mon mbele ko hepti on ko fof ala ko nafi ala dum wawa warde nafde dokkowo on ruhu o wada kawisaje hakunde mono mbele on wadirto dum fof ko dewal mon sari o wala ko gongdindol mon kabaru mojo sabu
Ibrahima gongdani Allah tahisanama dum pewal
den non gande jogibe holare be ko ben goni iwdi Ibrahima kadi de bindi di potata ma Allah nangirbe gona yahude en be fewbe sababu de holare mumen de di kabri Ibrahima odo kabaru mojo
ko an marka niranmi leddi fof
den non jomen holare be barki dinama e Ibrahima gongdindo sabu dennangal yoyitibe dewal sariya ko hudabe ngati ine winda
kuddi wodani kala mo heddaaki e gollude ko winda e deftere sari ko fof
ine labi hay goto nangirtaake pewdo yeso Allah sariya o ngati
pewdo wurdat holare
sariya o non fawondirane holare ngati
kala dewdo mo wurat sababu ne makko
Almasihu o sotani en kuddindi sariya o fawno endi nde fawa kuddi ngam mende ngati ine winda
kala barado ligga e leggal hudama
mbele be gona yahude en be ene tawa e makko kanko Yesu Almasihu barke Ibrahim o kebiren ruhu podanodo o holare bandirabe kalden no yimbe pamirta hay kayit mira so sifama hay goto firta dum wala beyde hen hunde podoje dene badanama Ibrahima e iwdi mum wiya ka iwdi mum di ko firtata yimbe hewbe ko wiya ko iwdi mum o ko firtata neddo goto ko manam Almasihu o ko jinmi wiide ko ko ni way aadi mo Allah fibi o sariya gardo duubi temedde nayi e chapande tati cagal mum o fiptata dum dum firtat fodore nde ngati sinno donungu hebirteno ko sariya o ngu hebirteno ka fodore nde kono non ko fodore Allah barkiniri Ibrahima dum non holi ko addi sariya o cagal dum ko sababu nde gofidi haande tanirado mo fodore nde toddi o ari fof on sariya lelnira ko malaikaaji rewna e hakkundejo kono hakkundejo wonanta goto Allah non ko goto nden non mbele sari o ina lurondiri e potoje Allah de muk sinno sariya dokko o ngurdam tellinanoma pewal iwatto tigi e sariya bindi di cokki fof les bakkat mbele gongdinbe be fof ina dokkire fodore nde horare mumen e Yesu Almasihu hade holare nde arde cokkina dan koy den ka sari o hade holare nde feññina fof kono non ko sari o wonno do o en faade Almasihu o mbele den nangire fewbe holare nde tawde holare nde ari en natti wonde jiimandi do o joni non onon fof on gontiri bibbe Allah holare mon e Yesu Almasihu onon baptisabe e Almasihu be fof on cuddimamo dum non ala yahuda ala grek ala dimo ala dimajo ala debbo ala gorko onon fof kon gotum e kabbundiral mon e Yesu Almasihu so tawi ko Almasihu o jeyon kon iudi Ibrahima kon ronobe yewitade fodore nde galasinabe simore nay jidmi wiide ko do dono woni cukalel do ala ko serte maccudo denne de ko kanyum jey jawdi bamum fof ngel waddete koy toppitobe watulabe haande lajal gal bamagel tajingal yonti fof enenne kay de gonden cukolon de gonnaden koy kalfaandi gedede aduna tuugni de kono de saha tajado o timmi alla neli biyumo debbo jibini dum jibina e jiimaade sariya ngam sawtude be sariya jiimnobe dañen wontude bibbe alla nde wonno kon bibbe alla neli ruuhu biyum o e der berde men ene wulla ene wiya abba baba hono non on natti wonde maccube on gonti bibbe kadi bayri kon bibbe kon ronobe sababu nde alla nden nde on gandano alla nde gonno don koy kalfaandi allaaji funti funere kono joni do gandon alla do walla mi wiado alla andi won do holino baawi ton ruttaade gede lefde e ngala nafore de aduno o tuugnide holi sababu odon jide ruttaade kalfaandi majji odon batti hakkillaaji mon e won nyaldi won lebbi won sahaaji e won kitale mbodo huli ko tampanmi on ko fof ko ko wonti mere bandiraabe mbodo nyaago on yon baano amni tawde mi tawti yon on mettinani berndam hay saha goto sabu odon gandi ko rafi cellalam gal addani mi habludi on gadanol kabaru mojjo kono onon fof e jewtindirede lefre bandu amde on jawakimi on ufnakimi on jabborimi no malaika allani no Yesu Almasihuni nden non holita sumbede mon de nati mbodo wawi setnaade on ina jaranno on lognitande mi gite mon so ina wawno wonde mata ganjirdon mi joni koko kalnani mo on gonga ko darne de be darani on de mojjani be jidi ko serndude on e am mbele odon daranobe woni ko feewi ko setanede darne mojjere e kala saha taw wona e yesam tan cukalonam kon jaranar mi ha joni museeki ngatewere haande Almasihu mahi e mumen fof ko ni ko min yidi yondirde mon mbele mbodo danya no kalanirmi on newuya ngati kabaru mon ene jibimi onon yidbe heddade e sariya be mbele on nanani ko sari o haali ko ngati windama Ibrahima ina jogino bibbi dido worbe hen goto o danji dum koy kordo hen goto koy dimo bi kordo o jibinira ko duhol kono bi dimo o jibina koy dow fodore dum won ko anno minta ben rewbe dido ko aadiji didi hen goto ko mo hayre sinayo on jibinanta ko macungagu ko on woni hajiratu ko hajiratu woni hayre sinay wonde arabinde o mo yerondiri e Yerusalem hande o ngari kanko e besgu makko be goni koy macungagu Yerusalem gondo dow o non ko dimo te ko kanko woni yummen ngati ina winda
an dimoro an ba jibinta welto an ba anda museeki ngati were wullu feeko ngati bibbe goppal o burata hewde e bibbe gondudo e jom galle mum o
ndeke non bandirabe onon to bangi mon ko on bibbe fodore nde no isagani e on sa biddo jibindirado duholo woni e leptude jibindirado bawdo ruho ko non kadi wori ha joni kono holi ko bindidi bi ko
riw kordo o e biw ngati bi kordo o rondata muk e bi dimo
hono non bandirabe en gona bibbe kordo ko en bibbe dimo galasinabe simore joy ko ha dimden Almasihu rimdiniri en dum non tinno de mbason rurtade jiimaandi macungagu kedo de kam min pol mbode wiwon son jabi borninede Almasihu nafata won hay hunde mbodo ni tengtinana kadi kala jabdo borninede e wonde jomum foti ko rewde sari o fo no fotiri onon yilotobe nangirede febe sari be kon sertube Almasihu kon woddinbe koyemon mojere Allah de enen to bange men ko e holare daminiden hebirde pewal gal ruhu o ngati so tawi eden kabbondire Yesu Almasihu bornugal e sulimagal fof ala nafore wodi nafore tan ko holare men e makko te ko yidde hollirta den holare odon jaratno Yesu no feewi holi palido on hadi on doftade gonga o ngon miijo iwani e noddo wono lawir sede ene jufna dakere farign no woruno min to bangam e kabundiral men e jomirado mur joge mon holare on baydata miijo jibo on o non kala ko wayi wonde ma fawi kugal bandirabe sinnami luttuno yeyrude bornugal holi ko wadi mbodo lepte ha joni sinna ko dum jaynarnomi fergitere wonde e fingirde de momtotono yo jibobe on be morko e mumen bandirabe ko noddabe dimagu kono woto batte dimagu mon moser rewde muyo balli mon ala charwondire e koye mon taw ko yidde ngati sari o fof timminama e goldo kongol gotol
yidir ko dido ma no horemani
kono so odon ngatondira odon morkondira ndeno de woto on pirtondirde koye mon wadde mbodo wi'e on dale ruhu o do on nden on badata muk muyo balli mon ngati muyo bandu koko lundi muyo ruhu o koko lundi muyo bandu addani de lurondirde ko bele odon baasa wadde ko jiddon wadde ko kono son dali ruhu o ardimo on nden on gonata e jimaadi sari o golle bandu non ina laabi ko fijirde tuundi gede gamutinde dewal sanamuneji mbilew ngangu dukoji kiram laware hasidagal pechor jingere anyanagal mandilgol sobuleji e goddum ko nandi hen mbodoni rentinira on dum do no dentinirnomi on dum ni gollobe gede baade non be donata laamu Alla ngu ru o non ko dum do jibinta yidde weltare dejre munyal mojere yurmede adiyankagal yankinare e kalfugol bandumum ala sari e chalido gede baade non be Yesu Almasihu jeybe pegni ade yagal mumen wontude gidaade magal e muyoji magal so tawi ngurdaten ko ruho ndewen e ruho wota jogoden faaro aduna e dow dikkondiral e kirondiral galasi nabe simore jeegom bandirabe so wodi tawado ina e toñange ko onon ruhoyan kebe be poti onchude jomum taba ko yankinare mbodi wiya goto e mon fof yo ren hore mum gila jari baka kanyumne mballondirte e dongle mon ko non timminirton sari Almasihu o kala cikkudo won ko woni tawi ala ko woni funti hore mum yo goto fof ƴewto golle mum nden jomum tawate hore mum dalilu faro tawa wona e goddo ngati goto fof rimdoyta ko dimgal mum janginteedo kongol foti ko rendude jawdi mum fof e janginowo dum wora punte koye mon Alla jabata yawede neddo soñata ko awi kala gawando muyo bandu mum soñata hen nyoldam kono gawando ruhu o soñata hen gurnam ha abada woto kaaben e wadde mojere ngati so en nangtima hen en coñat so saha o yonti kono non joni do dancorden do mbadanen yimbe fof mojere ha tengti non e bandirabe men be denduden holare be jiedi bindi butti di bindirmi jungam yidbe yirede balli mumen be ko ben bawndata won borninede woni hen fandare mabbe tan ko wasde leptirede fingirde Almasihu de ngati hay kambe e koye mabbe kambe borninabe be denani sari o be jidi ko borninen don mbele abe parnoro balli mon min to bangi am mi farnorta ko muk so wana e fingirde jommen Yesu Almasihu e ko kayre wari gede aduna am wari mi e gede aduna ngati bornade e wonde solima fof ala hisa wodi hisa tan ko latade tagore hesere yo dejre yurmene jippoy do dendangal jogorbe rewde inserdiji be manam Israila Alla o hankadi woto hay goro tampinam ngati mbodo jogi jelode Yesu e bandam bandirabe yo mojjere jommen Yesu Almasihu woni berde mon amini.